Nakupenda manzebo kuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza weka mbali. Femi One, mukwa nime kutamani.
Okwonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Ah, Femi One, kwa unibamba. Wa Instagram ni kicheki zo mapaja.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Ah, Femi One pia kongu we ni mso. Kwanza kwilo lituosha kwile basi aligiso.
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza weka mbali. Femi One, mukwa nime kutamani.
Okuonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Ah, Femi One, we unibamba. Kwa Instagram ni kichekizo mapaja.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata. Nita kupenda kavile napenda chambla.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata. Nita kupenda kavile napenda chambla.
New position every time me a dig it. Nagi zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nagi zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nagi zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nagi zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Shika jamba shika mtoto tine pa blast. Nige muju kwa nini ni hola gala dance. Shike meza shike unanga yani double dance. Mami do fisika unarada kuna kwa tupon. Yuka ni kubenga, yuka ni kubenga.
New position, yalla new position. Zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada rada ni gane tuingie ndani. Juu misi bale minajua uko honi. Janja ni janja juu dundo inamata. Ganja famanya wale wajanja. Kututukulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukuri wagri shukuri wali. Ten 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 ten. Nasema shukuri wagri shukuri wali.
He James Wasis.
Tete zoma number amvutai. Kama ni nyama amwekai. Unafanya nina baki amzubai.
Ase tonight we are dunda.
Dundai.
Ase magial we are dunda.
Dundai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Dundai.
Ase tonight we are dunda.
Dundai.
Ase magial we are dunda.
Dundai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Oh yeah.
Dundai.
Na kwenye ma umedunga.
Dundai.
Tonight we are dunda.
Dundai.
Ase tonight we are dunda.
Tonight we are dundai.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na club busy. Kwa phone kana ita come easy. Kwani mama, what's up bana? Nika mshow na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't do you. You can tell my friend who nyima you. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunywa in carpet. Tonight I'm beba in new khaki bed. This la lays maliza in me ba.
Choo sana, yeah you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hii baridi na kafraisi konjia. Ha, nivo wena shanga. Bro, nini hiyo umeva. Soga bala, nikishika mic. Pale madem wana swala la la.
Swala la la la, swala ya la la.
Ha, ha, ha. And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Groupies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia young, unique, kufa msota. So I'ma go hard, come and punch, ya kushoto.
Bonge, bonge. Bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge. Tunawapa mabidonge. Bonge, bonge. Bonge za hewa usinyonge.
Nani?
Bonge.
Boge.
Bonge.
Yeah.
Tuna wapa mabidonge.
Drinks na mayengs. Drinks na mayengs. We kamo. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs. We kamo tu. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem. We kamo. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem. We kamo tu. Sini furahi deo. Kuna kirora. We kamo tu. Sini furahi deo. Kwa niroro na. We kamo. wana drinks na madem. Ama tuna slide tu kwa mariem. Tukitafuta marish kwa magem. Tuna tuna dana wewe uko game de. Niko game nde. Nina pega poster nde. Fisi kama ethics ita change position. But bado na kubeng. Yeah.
Male au shasha mane. Nikangale au shasha mane. Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shasha mane. Nikangale au shasha mane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumale. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Msela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndo kwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
nyeke kigosho.
Nyeke man
karedio gashoro.
Nyeke man nyeke man.
Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
I need a sanitizer. Need a sanitizer.
Corona
virus. No.
Corona
virus. No.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Corona virus.
No.
It's a killer, it's a world pandemic. Ah, it's a world pandemic. Meshi kadi wengi tumepanic. Ah, wengi tumepanic.
Social distance, check and bale. Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Back in dani ndani, kisha washa nare.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Coronavirus, nikasikia hizi stories za ma coronavirus. Sajua hizi stories ima coronavirus. Amo tati sanitize, amo shati sanitize. Amo tati sanitize, amo tati sanitize. Usi mkote, nataku na kanju na die. Acha ntumie, do not decide blanda. Mapati jua kunanga. Please stay home, ama kapoko utamang.
DJ Njwasis.
When a good girl gone bad, what you gonna do? Love confession.
She's a heartbreaker. She bend up a backbreaker. Steaming hot water vapor.
Mjulu bang, bend bend, niku bang bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufu ata solo ni macheda. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tunaipuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako. Usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako. Usikuja hapa. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Walifunga duka sanifika soko. Walipanda bei ya makokoto. Viroboto zina daimboto. Kakachora za paparazi. Uje kiwekewa kana daimandazi. Kupa kiwekewa kana dainanasi. Na ukiganyima kana sura ya kazi.
Mwaka sinaska scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinikutuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA na ngata isha kuwa. Alejandro love code zimefuma.
Nili the goon, ipato mepika. Kama weni my goon, ipato mekisha. Sura za mababoon, mazezi natisha. Na kama wezi moni, jabidu napisha. Ikus inatupa, siyezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabedi. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombolo, unacheza videli. Atuki ya mini mungu, bado utadedi. Hii ndio ufale, ilfanya sikio zangi pedi. Chupa kuchupa. Piga yo shasha dizina lipuka. Pita morio sash cheze nae kaboka. Piga morio dash piga brother ya luta. Sema team siku sako jua inatisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazona chachisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipa jina jua mnabambika.
Sini ole manga, amanga ngo. Sini ole manga, amanga ngo. Sini ole manga, amanga ngo. Sisini mbwana za mabibi zao. Sini ole manga, amanga ngo. Sini ole manga, amanga ngo. Sini ole manga, amanga ngo. Sisini mbwana za mabibi zao. Sini
babaya wata kushanga. Na tuna haya na yu manga Nikujua jabu nkiri mshachanga Nkona mbogi yangu nkute kwa mta Tukitaza kila siku vile inafa Usingizi lisha jala na siku saba Nguze tuchafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Manguko hote wako na umanga Mangati hote wako na umanga Mta zote zikuwa na umanga Kamu ujui sisi wote ni wale
Wale manga Amangango, sini, wale manga Amangango, sini, wale manga Amangango, sisi ni mabwana Zama bibi zao, sini, wale manga Amangango, sini, wale manga Amangango, sini, wale manga Amangango, sisi ni mabwana Zama bibi zao
Mundu wa mikwa, mikwa Kanto Yela, yela Ati yela, yela Ewe, kase Na tuko tupo chukwa ni bossi konene
Uyu dem sini dangerous, dangerous 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 Dangerous
Atali
Hey Atali
Hey Atali
Hey Atali Atali Hey Atali Uyu dem sini dangerous Atali
Like Madi, madi you dangerous Nimesoma Bible ya fisi paka page ya last Dislike mbili YouTube ma hater last Ni judem zao kwangu ni madem ya last Atali, eh, atali The council tuna rice, wali Na tunatembea Africa watali Wengine wana imba pupa fali
Uyu dems ni moto Bile anabugi minade kupiga mboko Cha cha Uyu dems ni dangerous Nikicheki digida na kuwa manaless Asiame kwa kwa okatu kuneka moto Selfie, wane wandu tukundeka sota Kadidu, uyu dem sini dangerous Ako fete, asio mwenye ae class Ai, ai, kitungoli Nikicheki miwani na telemanga Woi, kusituka, vani chapia Nguatilo yuko ituka Buba na kanzo Uyu dem sini dangerous Dangerous, uyu dem sini dangerous Dangerous, uyu dem sini dangerous Atali, eh atali Atali, eh atali Atali, eh atali Uyu James in dangerous, atali
Uyu Manzis in dangerous Sicily ana fight global warming Yo panda miti, na kipanda miti Apendi akiwa chini Anapenda juu, akienda juu chini Pia napenda chakula, anadai kushiba Yo kula kanyama, napenda tumbukiza Jezo kasarani ile niliona kwangu Usiku majirani walijua jina yangu
Banana Mina eo bas tunapakana Hapo nyuma nasibika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Madibala nazinya mkondonyo Nikidugi nimepaka netacha mamboto Nikidugi nikinyanya napoteza toko Zikibundi zikinyana zipeleka soko Nangota kuma kepomba ketoe toto
Kanyimlena inabidia weke lawa ma Toka tekeje kimbanga basi ulala Toto yako yeke fiti ndai kulala Andawota na kwa miya shaitangaza Na kwa miya shaitangaza Nina nareka mna shada tutewashana Pale zabe macho zangu zimenyanyana Iko ready imisedi nani
Banana Mina eo bas tunapakana Hapo nyuma nasibika mnafanana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Kuruku shukara kacha kuruku kung kung Takanya na one down, takanya rake Takanya na one down, takanya
rake Chibobo wangu Mwodari wangu Chibobo wangu Mwodari wangu Siwezi kukatana kupenda Na bado na amini siwezi kukutenda Kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutex panda ndole kuwa ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi ata kulika jana Ata ulize mi siwezi kukukana Ulinipenda vile toki manga chapo dodo Wakati sinado nikibishana na kamongo Tani ukipita na maboy wana tense Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima wezi
sio mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we sio mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Bee wanga miudai miudai miupenda na penda chako venye we wicheza. Wanga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
mingi na nyagoro alafa kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho zako ndogo chongo na memboko mbaka usogo dema kiwa kampwa na stone proper alafa kiwa vajwa na dondosa pale downtown na na dondosa pale down kudondosa
venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye we wicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Hili penzi si la kitoto, utabaki umelikubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na sheki kini kiminaji. Njoni ungeze ikamata usilegeze. Nauliza ni ungeze ikamata usilegeze.
Chocha,
oh yeah.
Sita kucheza poka,
oh yeah.
Ay.
Ay, 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 ay.
Let me be your doctor,
oh yeah.
Na kupenda siyo chocha,
oh yeah.
Sita kutenda baby,
oh yeah.
Oh.
Ay, 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 ay.
Can you go show the model? Ay, nyonya, bianga, kanga, banga. Ay, nyonya, jiji, kissing, jing, big G. Ay, nyonya, 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 nyonya. Ay, nyonya.
Napenda jo maduya na maflivad nyongi. Mina tasty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu, koko, chesti bobo. Rasdi kitamu kilolo, weni pate makene na nikichomo adikonyo. Na roga nimebonda storytelling joni after. Mistari ndani ya damu DNA ni za kimbokta. Ningori na waroga nikidandi ya chopa. Manuka tutimba spoti na wapigia topa. Check it, na fichangori daba sunda kukuta. Na kapeleka mdogo na kajaba aluta.
kani go shodo modo ai nyonya bianga kanga banga ai nyonya jiti kisting jing big ji ai nyonya 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 ai nyonya
gari ni gari kwa dereva na juice jali atarangi mina kemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa na chapanga jote na Chapani chapanga jote na na niki chapani chapanga jote na chapani chapanga jote na
Tepi nana nani nani otero Tepi dana dandia kambie pero Kanikus natakan kambie shiro Na shiro ana nisho ana masiro Tiki dia wana Tiki dia wana Tiki dia wana Rozi kishikanga changa wana
Na jusi jali atarangi mina kemba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali atarangi mina kemba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapanga jote na Chapanga jote na
Bazoo big man bazoo Big bang 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 bamboo Bazoo big man bazoo Big bang 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 bamboo
Mekucheki toka zamani Juna chaka na dhane Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane
Una step na tei na kam Una left na fia na kam Gonga sana tia itakam Na ataki kuja booster Kisabe gonga tupi gonga Nyonyi pungi nyonyu kigonga Bonga Subo jani piandom kambia fande Mbele tupi songa
Mekucheki toka zamane Juna chaka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane kwa ndane Yate Kwandane, na baki ndane kwandane Ati kwandane, na baki ndane kwandane
Nyeza isha, kwevo itisha Tukiwashe, kikichatisha Kuguza, tuwezi ivisha Mevisha, unanimaliza Washarungu, lonchizishe Napenda umbu, nda kufurisha Mezi tisa, endo pimishe Kushibishwa, kumbulingizwa
Tessa Form ni kutesa Cause leo ni kutesa Tesa Form ni kutesa
Koma na kukembea kwa kiti Choma kaina washa kibiriti Chona kani fimbo ama miti Ponya kani kubwa na ikuliki Koma na kukembea kwa kiti Choma kaina washa kibiriti Chona Kani fimbo ama miti, ponya Kani kubwa na ikuliki
Nchungu
Niko madao
Na minataka
Chodora sasa
ha. Nyoka ya shaba
Kani beti lazima na imada Marathoni lazima atangada Serema la so na ipiga randa Si meni kaza na ikula kwa veranda
Nipe head ya nitome make mind Funga mlango si come one time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakama mara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na wacha stripes tatu wa dita Hakuna dawa, hakuna kukona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Sikili hapo vile mzee anataka Sauti nasikia tu ni ya paka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shabe buinyambie
Asikipe inyama, nakikida inyama Waza msupa kaza kunyi apota inama Asakate inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu apota itana goma Na kukembea kwa kiti, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, ponya Kani kubwa na ikuliki, koma Na kukembea kwa kiti, choma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, ponya Kani kubwa na ikuliki
Nchungu
Niko madao
Na minataka
Nyoka Chodora sasa Enga
Nyoka ya shaba Titi
Rosary
Katabun
Goddess
Vic
Bande Run Yo Vita na vitamin U Kenyo minataka ni vitamin U ha. Vita na vitamin U Tunapigia vita na vitamin U Yeah
Only you
me, you come in and you belly my girl. Ati, squeeze her, soon I've been your girl. Squeeze her, me na ring the alarm.
Me love the way the cock taste. Come fight with the kitty like it's a contest. Say you put it in position, then me curve me waist. Right there in the middle, yeah, that be the place, yeah.
Me, I'm under me. Me, I'm under me. Me, I'm under me, girl. Me, I'm under me. Yo, vitamin U. Kenya me na taka ni vitamin
U. Magic's anger on the
beat. Vitamin U. Tunapigia vitana vitamin U, girl.
Only you, boy. Only you, boy. Only you, boy.
Ati vitamin apigia ni ya yo.
Baby, ni fe love. Ni me love, baka nseme enough. Najua unapenda niwe on top. Think we mess up the flows. Mess up the flows, yeah, yeah.
Hey, ati girl, ni nani ya nisa cheki unangia. Kwa kisima yako mina taka tumbukia. Kini cheki sura, suna cheki na ofia, yeah, yeah.
Unarenda kucheki kwa mtana kamini na madonga. Na madonga hizo lips na my hips nishaziganga. Nishaziganga. Nita kupigia simu baby kweli tutabonga. Tutabonga. Kuna kasupa kwa mta ushatusonda. Ushatusonda. Kuna kasponsa Canada ushakabonda. Canada ushakabonda. Kuna kale kako maji kamekonda. Kamekonda ushaka kondi. Mekasoma vizuri kana pena anakonda. Kana pena anakanda. I like your attention, fatal attraction.
Niki checking you mama credential.
Tweet on a mention, booga my relation.
Nisi polite kuna attention.
Me I like protection, when me addiction.
Chini ya maji confidential.
Chini ya maji tuna connect. When your wifey studies connect. Baby girl, unani mada. Unani mada. Baby girl, unani mada.